Emibata ya bachala jetufunye yetu nyirizo kusingeda.
Chill out. www.mp3ugandanmusic.com.